ubando nokushayela ukwena ubando nokushayela ukwena.
Saliva, pop maker. Yeah, but then I was saliva, pop maker.